Numeri 7 verse 1. Kwathi ngosuku uMose aqeda ngalo ukumisa itabanakele waligcoba, walingcwelisa kanye nayo yonke impahla yalo nealtare nazonke izitsha zalo wasigcoba wasingcwelisa. Verse 2.
Izikhulu zakwa-Israyeli izinhloko zezindlu zawuyise zanikela lezo zazizikhulu zezizwe zazibekwe phezu kwababalwayo. Verse 3. Zaletha iminikelo yazo phambi kukaJehova izinqola eziyisithupha ezimbuziwe nezinkabi eziyishumi nambili. Yilezo zikhulu ezimbili zinenqola yinye, yileso sinenkunzi zazethula phambi kwetabanakele.
Verse 4. UJehova wakhuluma kuMose wathi, Verse 5. Zamukele kuzo ukuze zenze inkonzo yetende yokuhlangana, uzinike amaLevi kube yilona lo muntu ngokomsebenzi wakhe. Verse 6. UMose wathatha izinqola nezinkabi wazinika amaLevi. Verse 7. Izinqola ezimbili nezinkabi ezine wazinika amadodana kaGereshoni ngomsebenzi wawo. Verse 8. Nezinqola ezine nezinkabi ezishiyagalombili wazinika amadodana kaMerari ngomsebenzi wawo phansi kwesandla sika-Itamari indodana ka-Aaron umpristi. Verse 9.
Kepha amadodana kaKokati akawanikanga lutho ukuba inkonzo yendlu engcwele yayiyiwo eyawo ayithwala emahlombe awo.
Verse 10. Izikhulu zanikelela ukwahlukanisela kwe-altare ngosuku lokugcotshwa kwalo, izikhulu zanikela ngomnikelo wazo phambi kwe-altare. Verse 11. UJehova wathi kuMose, izikhulu ziyakunikela ngomnikelo wazo, yileso naleso ngosuku lwaso, ube ngowahlukaniselwe kwe-altare. Verse 12. Owanikela ngomnikelo wakhe ngosuku lokuqala kunaHeshoni indodana kaAminadaba owesizwe sakwaJuda. Verse 13. Umnikelo wakhe wawuyiqwembe lwesiliva, isisindo saso singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu, nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele, zombi izingcwele empuphu ecekileyo exove namafutha kube ngumnikelo wempuphu. Verse 14. Nenkezo yegolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 15. Neduna libe linye nenqaba ibenye nemvu yeduna nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 16. Nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 17.
Okomhlatshelo kweminikelo yokuthula nakho, izinkabi ezimbili nezinqama ezisihlanu nezimpongo ezisihlanu nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo kaNaheshoni indodana kaAminadaba. Verse 18. Ngosuku lwesibili kwanikela uNethaneli indodana kaSuwari isikhulu sakwa-Isakare. Verse 19. Wanikela kwaba ngumnikelo wakhe uqwembe lwesiliva isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu, nokhamba olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendle engcwele, zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu.
Verse 20. Nenkezo yegolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 21. Neduna libe linye, nenqaba ibenye, nemvu yeduna nonyaka munye, kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 22. Nempongo ibenye, ibe ngumnikelo wesono. Verse 23. Okomhlatshelo womnikelo wokuthula nakho, inkabi embili, nezinqama ezisihlanu, nezimpongo ezisihlanu, nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo kaNethaneli indodana kaSuwari. Verse 24. Ngosuku lwesithathu, u-Eliyabe indodana kaHeloni, isikhulu sabantwana bakwaZebuloni. Verse 25.
Umnikelo wakhe wawuluqwembe lwesiliva, isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu, nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele, zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu.
verse 26, nenkezo egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 27, neduna libe linye nenqaba ibenye, nemvu yeduna enonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 28, nempongo ibenye ibe umnikelo wesono. Verse 29, okomhlatshelo womnikelo wokuthula nakho, inkabe embili, nezinqaba ezisihlanu, nezimpongo ezisihlanu, nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo ka-Eliyabe indodana kaHeloni. Verse 30, ngosuku lwesine ngo-Elisuri indodana kaShedewuri isikhulu sabantwana bakwaLubeni.
Verse 31, umnikelo wakho wawuluqwembe lwesiliva isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele, zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu.
Verse 32, nenkezo egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 33, neduna libe linye nenqama ibenye nemvu yeduna enonyaka munye kube umnikelo wokushiswa. Verse 34, nempongo ibenye ibe umnikelo wesono. Verse 35, okomhlatshi womnikelo wokuthula nakho, izinkaba embili nezinqama ezisihlanu nezimpongo ezisihlanu nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo ka-Elisuri indodana kaShedewuri. Verse 36, ngosuku lwesihlanu uShelumiyeli indodana kaSurishadayi isikhulu sabantwana bakwaSimeyoni. Verse 37,
umnikelo wakhe wawuluqwembe lwesiliva isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele, zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu.
Verse 38, nenkezo yegolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 39, nedunya libe linye nenqama ibenye nemvu yeduna enonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 40, nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 41,
okomhlatshelo womnikelo wokuthula nakho, izinkaba ezimbili nezinqama ezisihlanu nezimpongo ezisihlanu nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo kaShelumiyeli indodana kaSurishadayi.
Verse 42, ngosuku lwesithupha ngo-Eliyasafa indodana kaDehuweli isikhulu sabantwana bakwaGadi. Verse 43,
umnikelo wakho wawuluqembe lwesiliva isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele, zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu.
Verse 44, nenkezo egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 45, neduna libe linye nenqama ibenye nemvu yeduna enonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 46, nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 47,
okomhlatshelo womnikelo wokuthula nakho, izinkaba ezimbili nezinqama ezisihlanu nezimpongo ezisihlanu nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo ka-Eliyasafa indodana kaDehuweli.
Verse 48, ngosuku lwesikhombisa u-Elishama indodana ka-Amihudi isikhulu sabantwana bakwa-Efrayimi. Verse 49,
umnikelo wakhe wawuluqembe lwesiliva isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele, zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu.
Verse 50, nenkezo egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 51, neduna libe linye nenqaba ibenye nemvu yeduna enonyaka munye kube umnikelo wokushiswa. verse 52, nempongo ibenye ibe umnikelo wesono. Verse 53,
okomhlatshelo umnikelo yokuthula nakho, izinkabi ezimbili, nezinqama ezisihlanu, nezimpongo ezisihlanu, nezimvu ezisihlanu, namaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo kaElishama indodana kaAmihudi.
Verse 54, ngosuku lweshagalombili uGamaliyeli indodana kaPedasuri isikhulu sabantwana bakwaManase. Verse 55,
umnikelo wakhe wawuluqembe lwesiliva isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele, zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu.
Verse 56, nenkeza egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 57, nedunya libe linye nenqaba ibenye nemvu yeduna nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 58, nempongo ibenye ibe umnikelo wesono. Verse 59, okomhlatshelo womnikelo wokuthula nakho, izinkabi ezimbili, nezinqama ezisihlanu, nezimpongo ezisihlanu, nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo kaGamaliyeli indodana kaPedasuri. Verse 60, ngosuku lweshagalolunye Abhidani indodana kaGidiyoni isikhulu sabantwana bakwaBhenjamini. Verse 61, umnikelo wakho wawuluqembe lwesiliva isisindo sayo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele, zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu. Verse 62, nenkeza egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 63, neduna libe linye nenqaba ibenye nemvu yeduna nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 64, nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 65, okomhlatshelo womnikelo wokuthula nakho, izinkabi ezimbili nezinqama ezisihlanu nezimpongo ezisihlanu nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo kaAbhidani indodana kaGidiyoni. Verse 66, ngosuku lweshumi kwayiyezeri indodana kaAmishadayi isikhulu sabantwana bakwaDani. Verse 67, umnikelo wakho wawuluqembe lwesiliva isisindo salo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva olungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele, zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu. Verse 68, nenkeza egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 69, neduna libe linye nenqaba ibenye nemvu yeduna nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 70, nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 71, okomhlatshi womnikelo wokuthula nakho, izinkabi ezimbili nezinqama ezisihlanu nezimpongo ezisihlanu nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo kaHahiyezeri indodana kaAmishadayi. Verse 72, ngosuku lweshumi nanye nguPakiyeli indodana kaOkirani isikhulu sabantwana bakwa-Asheri. Verse 73, umnikelo wakhe wawuluqembe lwesiliva isisindo sayo singamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva lungamashekeli angamashumi ayisikhombisa ngokweshekeli lendlu engcwele, zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu. Verse 74, nenkeza egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 75, neduna libe linye nenqaba ibenye nemvu yeduna nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 76, nempongo ibenye ibe umnikelo wesono. Verse 77, okomhlatshelo womnikelo wokuthula nakho, izinkabi ezimbili nezinqama ezisihlanu nezimpongo ezisihlanu nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo kaPakiyeli indodana kaOkirani. Verse 78, ngosuku lweshumi nambili ku-Ahira indodana ka-Enani isikhulu sabantwana bakaNafetali. Verse 79. Umnikelo wakhe wawuluqembe lwesiliva isisindo sasingamashekeli ayikhulu namashumi amathathu nokhamba lwesiliva olungamashekeli ayisikhombisa ngokweshelu lendlu engcwele, zombili zigcwele impuphu ecolekileyo exovwe namafutha kube ngumnikelo wempuphu. Verse 80. Nenkeze egolide engamashekeli ayishumi egcwele impepho. Verse 81. Neduna libe linye nenqaba ibenye nemvu yeduna nonyaka munye kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 82. Nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono. Verse 83. Okomhlatshi wemnikelo yokuthula nakho izinkabi ezimbili nezinqama ezisihlanu nezimpongo ezisihlanu nezimvu ezisihlanu zamaduna ezinonyaka munye, lokho kwakungumnikelo ka-Ahira indodana ka-Enani. Verse 84. Lokho kwakukwahlukaniselwa kwe-altare ngosuku lokugcotshwa kwalo ngezandla zezikhulu zaka-Israyeli, izingqwembe eziyishumi nambili zesiliva nezinkamba eziyishumi nambili zesiliva nezinkezo eziyishumi nambili zegolide. Verse 85. Yilolo nalolo qembu lesiliva lungamashekeli ayikhulu namashumi amathathu, yilolo nalolo khamba lungamashumi ayisikhombisa, lonke isiliva lezitsha libe yizinkulungwane ezimbili namakhulu amane ngokweshekeli lendlu engcwele. Verse 86. Nezinkezo zegolide eziyishumi nambili ezigcwele impepho, yileyo naleyo ngamashekeli ayishumi ngokweshekeli lendlu engcwele, lonke igolide lezinkezo langamashekeli ayikhulu namashumi amabili. Verse 87. Zonke izinkomo zomnikelo wokushiswa zaziyizinkunzi eziyishumi nambili nezinqama eziyishumi nambili nezimvu zamaduna ezinonyaka munye eziyishumi nambili kanye nomnikelo wazo wempuphu nezimpongo zomnikelo wesono eziyishumi nambili. Verse 88. Izinkomo zonke zomhlatshelo emnikelo wokuthula zaziyizinkunzi ezingamashumi amabili nane nezinqama ezingamashumi ayisithupha nezimpongo ezingamashumi ayisithupha nezimvu zamaduna ezingamashumi ayisithupha, lokho kwakungokwahlukaniselwa kwe-athale lapho laseligcotshiwe. Verse 89. Nanxa uMose engena etendeni lokuhlangana ukuba akhulume naye, wezwa izwi likhuluma kuye livela ngaphezu kwesihlalo somusa esemphongolweni obufakazi ngaphansi kwamakherubhi omabili wayesekhuluma kuye.